Zibanizi pansi unkulo ya kuluma Indlelo kumbangayo Yangenza ngifise Uyangibuga kamane Ngiyabone mehlweni Awudingi ukuluma Umzimba uyazi Sondela eduze ngizizwe wena Lo msindo yashisa Nhliziyo ishaya phansi Shaya Sitting is a cutie.